Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngiyakubingelela mlaleli egameni elihlele inkosi yethu Jesu waseNazaretha. Bingelelwa yimusizwa kwaZuma ku Heart and Soul on Radio Pulpit 657 AM. Lapho sikhuluma ngengqikithi yokholwa. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu sakugcinile, uNkulunkulu sakulondile. Futhi le weekend esikuyo esiyongena kuyo yi weekend enkulu ngoba kusasa it is Good Friday. Lapho siyobungaza noma siyobhiyoza ukubethelwa kwenkosi yethu uJesu Kristu ukuze mina nawe sisindiswe. Namhlanje ngiyaqhubeka ke ngamahubo 23. We are going to talk about the last verse. Sibheke ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu. Uthi lana kuverse 6, impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngale part yokuqala ethi impela okuhle nomusa kuyakungilandela. Lalela wena ungumntwana kaNkulunkulu. Impela okuhle nomusa kuyakulandela ngaso sonke isikhathi empilweni yakho. Uthi ngeEnglish, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. As a child of God, you need to declare that upon impilo yakho. Into ekufanele ukuthi uyisho phezu kwempilo yakho ukuthi nangempela okuhle nomusa kuyangilandela. Wena usindisiwe, wamukele uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yakho. Awunaso isinyama nanoma ngabe uSathane ekujikijela ngemicibisholo, nanoma ngabe isimo sakho sibucayi kangakanani ngoba siyangena siphume ezimeni, kodwa njalo siyanqoba ngaye owasifela. Lithizwe likaNkulunkulu usiholela njalo odwendweni lokunqoba. Wena you are more than a conqueror mlaleli. Surely goodness and mercy follows you all the days of your life. Siyaqhubeka ke ngifuna sifunde lana incwadi yamahubo chapter 27 ukuthi sibackuphe lento engiyishoyo. Chapter 27 uverse 13 ngesiZulu ithi yeka uma bengingathembanga ukubona okuhle kuka Jehova ezweni labaphilayo. But ngeEnglish yangibusisa uthi uDavide, I had fainted unless I believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. As a child of God, you are a believer, not a doubter. Lithizwe likaNkulunkulu olungile wami uyophila ngokholwa. The just shall live by faith. Wena, you live by faith. And as you live by faith, you need to declare phezu kwempilo yakho ukuthi you are going to see the goodness of the Lord in the land of the living. Each and every day you declare blessings upon yourself. Abasezweni yebathandekayo bayathanda ukwenza lento esibiza ukuthi ama-affirmation. Umuntu akonfese izinto mhlawumbe azibheke esipilini ekuseni bese saka konfesa izinto phezu kwimpilo yakhe, because bayibiza ukuthi they are manifesting. Thina sesengabantwana bakaNkulunkulu, we declare the word of God over impilo zethu. Whatever it is that God has promised you, you need to declare it. Mina mangivuka ekuseni ngiyengisho ukuthi I am blessed. Lithizwe likaNkulunkulu in the book of Genesis chapter 1 verse 28 lithi, and he blessed them and he said, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it and have dominion. Ngihlale ngisho whether I'm in the shower ngithi I am fruitful, ngithi today I am fruitful, I multiply, I replenish the earth, I subdue it and I have dominion over the fish of the ocean, over the birds of the air, over the cattle, over every creeping thing that creeps upon the ground, and over the whole earth. I declare that upon my life. Bese ngithi, no weapon formed against me shall prosper, and every tongue that rises up against me in judgment, I condemn it. Ngidiklare ukuthi whatever spell of darkness leyo uSathane ayijikijelayo phezu kwimpilo yami, ngoba ziningi izimpi esingena kuzo masilele ebusuku, ngoba uNkulunkulu wethu uyasithanda usinikeza ubuthongo. But kwesinye isikhathi yabona uNkulunkulu makangakuvula amehla akubonise ezinye zezimpi obhekana nazo usesengumntwana kaNkulunkulu ebusuku, leza kuvikele kuzo, ungathuka nokuthuka, usabe nokulala. But yena ngoba uthembekile empilweni yakho ukulwela zona lezo zimpi ekusithakaleni, akunqobele. Uthi wena uvuka ekuseni abathakathi bebehlangane ngawe benza izinto, wena uvele uphume nje sekungathi akwenzakalanga lutho, ngoba lo esimkhonzayo akazeli akalali. Mlaleli, I don't know what you are going through. but ngifuna ukuthi udeclare phezulu kwempilo yakho usangena ku 2025 sesifu April manje and necessity siyofika ku Good Friday because tomorrow is Good Friday. You know, I want you to declare the goodness of the Lord in the land of the living, ukuthi wena you will see the goodness of the Lord. Uthi David, surely goodness and mercy shall follow me. Wena ulandelwa by goodness and mercy. The goodness of the Lord, whatever it is that God has in store for you. Lithizwe kaNkulunkulu, blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Each and every day, uNkulunkulu, he loads us with benefits. And his mercies are new every morning. Phezu kwempilo yakho. I don't know, mlaleli, what are you trusting God for? Mhlambe right now isimo asibonakali ngathi soguquka empilweni yakho. Maybe now ufana njengo Davide. Uthi Davide, I had fainted, I had given up unless I believed to see the goodness of the Lord. Namhlanje mhlambe you've given up, but I want you namhlanje to be revived. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi usizwa kwaZuma uthi kuwe namhlanje kuseni, wena you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Maybe right now isimo sakho si impossible. Maybe usesibhedlela. Or mhlambe you've been diagnosed with an incurable disease. Let me tell you something. Ukuthi izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla. Libukhali kuney'nkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. If you read the book of Hebrews chapter 4 verse 12. Lithi izwi liphilile, linamandla. You can depend upon the word of God empilweni yakho. You can stand upon the word of God, ungama phezu kwezwi likaNkulunkulu and trust God for his promises. Ukuthi whatever it is that he has promised you, he is going to fulfill it empilweni yakho. Believe to see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, maybe today you are unemployed, but lalela, wena you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Kulonyaka ngeke uzuphele izinto zingakaguquka empilweni yakho, because bathandekayo thina sikholwa yizwi likaNkulunkulu and izwi yile liguqula izimo zethu. Izwi ngoba yile ladala amazulu nomhlaba. Izwi ozolikholwa phezu kwempilo yakho yile lizoba active, because noma kuthiwa bayakuthakatha, bakuthakatha ngamazwi. Wena noma kuthiwa you are believing the word of God that reverses whatever it is that the enemy wants to do empilweni yakho. Masifunda incwadi ka Luke chapter 8 verse 43 to 48. If you can read it. Ikhuluma about the woman with the issue of blood. Liyangibusisa izwi likaNkulunkulu ngoba lithi this woman was bleeding each and every year. Bekangene ku cycle and bekangene kuma periods angapheli aloko abhizi opha. Lithi zikaNkulunkulu, she had spent all her money kuma doctor, kuma specialist, bamshonise ngapha nangapha. But into engibusisa ngalo mama, lithi izwi likaNkulunkulu wathi mase kahleli eyedwa endlini. Because i breakthrough uyithola usese wedwa. Yabona lithi izwi likaNkulunkulu, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The mere fact that you've got faith for it, it means ukuthi that's evidence enough that you will get it. This woman, after sekazwile ngoJesu, wahlala phansi wakhuluma naye, waba nemeeting with herself asekhaya. Wathi, I will go to Jesus and it shall be that when I touch the hem of his garment, I shall be made whole. Why decide I want wayiqeda? Mamela, abantu abaningi bebethi mabaye kuJesu kuhle kwalendoda ebengaboni, bekamemeza athi, Son of David, have mercy on me. Abanye bebaya kuJesu badinga ukuthi ababeke izandla. This woman made up her mind ukuthi angidinge nokuthi angibeke isandla, angidinge nokuthi athini kimi, angidinge nokuthi a release a word. But what mina, I'm going to go to him and I'm going to touch him. When I touch him, I shall be made whole. What am I saying to you, mlaleli? Ukuthi wena, the only thing that you need to partner with empilweni yakho, esimeni sakho lesa singafuna ukugudluka njengamanje, you need to partner with the word of God, because Jesus is the word of God. Partner with the word of God, and whatever it is that the word of God has promised you, you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Esimeni sakho kuleso simo obhekane naso, just partner with the word of God. Believe the word of God. Stand upon the word of God. Declare the word of God over your situation. Speak the word of God and believe the very thing that you speak. Kula uzombona khona uNkulunkulu ukuthi usebenza kanjani. Ngoba i-breakthrough iqala kuwe ngaphakathi. Before uhambe yokhulekelo, i-breakthrough iqala ngalento oyikholwayo. Just believe God for his word and you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Uthi uDavid, surely goodness and mercy shall follow me. Nami ngisho njalo kuwe mlaleli, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Unkulunkulu akubusise.
Share the love, share the truth, share the life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.